Muvandimwe kandi nshuti, ndagira ngo tuganire ijambo rikomeye, ijambo remereye ryitwa ngo time is life, ngo igihe nicyo ubugingo. Iri jambo abantu benshi twabwiwe yuko time is money, ariko nubwo ari uko nguko abantu bamenyereye, harimo ikinyoma gikomeye cyane cyo kubwira abantu ngo ubuzima ngo nakwigihe ngo ni ngo ni amafaranga, oya sibyo, igihe ahubwo ni ubugingo. Niryo jambo rongera ngo tuganire. Umuntu icyo nifuza ni uko tuza gusobanukirwa gutahura yuko ubutunzi bwose Imana yahaye umuntu buri mu gihe kandi buri mu bugingo. Mu bugingo nimwo nicyo kintu Imana yo kadu isumba izindi Imana barahaye umuntu. Ariko noneho ubugingo buri burabaze mu gihe, ku buryo igihe nk'uko tuza kubona mu kanya n'ubugingo birangana. Ni ukuvuga rero umuntu abashije gutahura ibanga ryo gukoresha igihe neza, yaza umuntu ukomeye, nta kintu cyakwitambika imbere. Ariko kubera nyine kuba batubeshe ngo time is money, usanga abantu benshi bagurana igihe cyabo amafaranga, bityo bikabaviramo ubukene kandi barakwiye kuzaba abantu bakomeye. Icyo kibazo ndagira ngo tubashe kugikemura noneho, kandi uwumva akeneye ubufasha, hari profesiyo yitwa ngo life coach. Life coach ni umuntu ufasha abandi bantu kugira ngo ubuzima bwabo babuhe neza, bazagere ku bintu byinshi bikomeye bitewe n'uko ubuzima bwabo babayeho neza. Muri kulture yacu abanyafurika ntabwo aba life coach dukunze kubagira, ariko hano mu bihugu by'abazungu aba life coach barakora cyane. Iki kibazo rero cya time na life cyashobora nawe kugumvega yuko waba ukeneye coach ukagena mentor. Hari igihe twibwira ko abana batoya aribo umuntu yashakira mentor, ariko twebwe abantu bakuru tukibwira yuko dusa n'abatahuye inzira. Ariko siko bimeze, abakuru nge numva aribo bari bakwiye kubona mentorship kugira ngo noneho bazabashe kumenya n'ukuntu bakosora ibintu batatungaje ubuzima bwabo, barangiza bakazabyigisha n'abana batoya. So kujyanye rero n'iyi sujet ya time is life, hari inkuru bavuze, hari umugabo witwa Alexander the Great, Alexander Rugara, ni umwami ukomeye w'Abagereki wabayeho, noneho ategeka isi yose mu gihe afite imyaka 30, ariko nanone aza gupfa akiri umusore, ku buryo igihugu yari amaze gufata cyahise kigabanywamo ibice bitatu kubera yuko nyine yapfuye akiri mutoya. Ariko hari inkuru bavuga ngo agiye gupfa kuko yarwaye indwara imeze nka macinya, cyangwa se manza yararwaye indwara ituruka ku bintu by'ubusambanyi nk'imitezi, ibintu nk'ibyo. Noneho agira umwanya arwaye kugira ngo avuga ibintu bitatu yifuza, abwira abajenerali be ibintu bitatu yifuzaga yuko bazamukorera yapfuye. Ikintu cya mbere avuze ngo abadogiteri b'abahanga kuruta abandi muri ampire ye ngo aribo bazatwara ngo umurambo we mu isanduka. Ikindi avuga yuko ubutunzi yari yaramaze kwakumira, yari yamaze kugwiza akimara gupfa, ngo bazagende babusesa kuva aho kuva ku ngoro yari atuyemo kugeza ku irimbi. Ubutunzi bazagende babusesagura mu muhanda bazaba baciyemo. Icya gatatu aravuga ngo bazareke umurambo we ngo amaboko agende anagana, mbese abantu bose bayabona kugeza igihe bamugereje kumva. None umwe mu bajenerali be biramutangaza cyane, araza amaze ati none se ati kuki kwa mwami we kuki usabye ko ibyo bintu ariko tubigenza. Arababwira ati hari ibintu bitatu nifuza yuko abantu bazambona banjyanye bamperekeje, ndifuza ko ari amasomo atatu baziga. Ati somo rya mbere ni ukwerekana yuko abaganga beza cyane kuruta abandi bose nta mbaraga bafite yo gukiza umuntu iyo igihe cyo gupfa cyageze. Donc ndashaka ko abantu bazabona yuko imbere y'urupfu abaganga nta bushobozi bagifite, imbaraga zabo ziba zarangiye. ati cya kabiri ndashaka yuko abantu bazabona ubutunzi bwose bwanjye busesaguye ku muhanda uva iwanjye ugera ku mva bazamenye neza yuko ubutunzi bwose umuntu aharanira kugira ngo agwize iyo agiye abusiga no ku isi nta na kintu kimwe ajyana. Icya gatatu aravuga ati amaboko yanjye n'intoki zanjye ituma nshaka ko muzayareka akagenda arereta ni ukugira ngo abantu bazumve neza yuko twavutse nta kintu kimwe dufite mu ntoki zacu kandi ko iyo tuvuye muri iyi si n'ubundi nta kintu na kimwe twitwaza n'ubundi tugenda amaboko yacu nta kintu kirimo kubera ko twarangije ubutunzi bukomeye kuruta ubundi Imana baraduhaye ubwo butunzi ni igihe. So urumva rero arangiza avuga ngo iyo tugiye kumva ngo ntabwo dutwara ubutunzi iyo tugiye kumva ngo igihe ngo nicyo butunzi busumba ibindi badufite ngo kiriri imiti donko ntituzahura witeka ryose igihe dufite kirabaze niyo mpamvu ngo dushobora kugwiza ubutunzi ariko igihe cyo ntabwo dushobora kurenza ku gihe twandikiwe bityo rero iyo umuntu aguhaye igihe abaguhaye igice cy'ubuzima bwe ku buryo mbese abaguhaye igice cy'ubuzima bwe adashobora kwisubiza kubera iki kubera ko igihe cyacu ni ubuzima none akavuga ati mbese kado ikomeye umuntu ashobora guha famiye ye ni ukuyiha igihe naho kado ikomeye umuntu yaha Imana ni ukuyiha ubuzima bwawe. Ako gakuru nakabonye mu makuru yo muri interineti numva ari inkuru nziza yatuma tuganira iteme yacu tukwentoduza iteme yacu tugiye kuganiraho. So hanyuma rero nkuko nari mbivuze ikintu bivuze ko tuganiraho ni ikintu cyitwa ngo time is life. Iyo umuntu apfuye kumva ye akenshi bandikaho itariki yavutse n'itariki apfiriyeho. So ni ukuvuga rero hagati y'iyo matariki yombi harimwo igihe umuntu aba yarabayeho kandi igihe niki ni urugendo hagati y'ubuzima umunsi bwatangiye n'ubuzima umunsi burangiriye. Ni ukuvuga rero tugiye nko mu bintu byo gutera by'imibare twavuga yuko igihe kingana n'ubuzima time equals life. Uko niko biri kuko umuntu tuvuge wavutse mu 1900 noneho agataha mu 2000 yamaze imyaka 100 ariko n'uburebure bw'ubuzima bwe nabwo bwabaye imyaka 100. So urumva birumvikana yuko igihe n'ubuzima umuntu amara ku isi birangana ariko noneho n'abantu bake baha agaciro igihe cyabo nk'uko baha agaciro ubuzima bwabo nyamara birangana. So ni ukuvuga rero ibanga rikomeye ry'ubuzima ni ukubasha kubyaza igihe umusaruro ungana n'agaciro waha ubuzima bwawe. Ndashaka kuvuga iki, reka tubaze turebe abantu benshi ukuntu baha igihe ubuzima agaciro gasumba agaciro baha igihe cyabo mu buryo iyo umuntu atabikosoye byanze bikunze aba umukene. So kugira ngo turebe ukuntu umuntu aha agaciro ubuzima bwe reka twibaze iki kibazo nk'ubu bakubajije ngo nk'ubu umuntu witwa Bill Gates tuzi yuko afite amafaranga menshi afite henda nka miliyari atunze nka miliyari 100 z'amadolari aje akakubwira ngo ndashaka kugura ijisho ryawe wamuca amadolari angahe? Aramutse akubwiye ati ayo uranca yose ndayaguha wamuca angahe muri bwa butunzi bwe bungana miliyari 100? Iki kibazo nkunda kukibaza abantu iyo ndi kuba coaching. Abantu benshi rero barambwira ngo niyo yampa amafaranga yose ngo ijisho ryanjye ntabwo narimo. Hari abandi bavuga ngo ampaye icya kabiri narimuha, abandi bakavuga ngo kereka mpaye hari nka miliyari 10. Okay good. Noneho ukumva ibyo bigaragaje iki? Bigaragaje ko buri muntu wese abona neza yuko ijisho rye rifite agaciro kandi ntabwo yiteguye kuba yagira uwo ariha nubwo bampa amafaranga menshi cyane. ibyo rero ni uguha agaciro ubuzima guha agaciro kwiha agaciro biturutse muri life. Noneho reka turebe twibaze icyo kibazo dukurikije kwiha agaciro biturutse muri time. Uburyo umuntu ibyo ngibyo yabipima yakubaza ati ese ukora iki, igihe cyawe ugikoresha iki? Abantu benshi rero usanga bakora akazi kandi akazi bakora yendo hari igihe ushobora gusanga akora nk'amadolari 20 ku isaha cyangwa se amadolari 50 ku isaha cyangwa se amadolari 100 ku isaha bitewe n'umwuga umuntu akora. So icyo gihe rero wakwibaza uti ese niba guhemba amadolari 20 cyangwa 50 cyangwa 100 ku isaha, kuki bayaguhemba? Baba bari kugura iki nawe? Ikintu wabaguze nawe ni time, uba wahaye igihe cyawe, uba wahaye umwanya wawe, noneho umwanya bakaguhera amafaranga. So noneho rero ikibazo ni iki ngiki? None ko twabonye ngo time in life, kandi bari abantu ukaba ubahaye time yawe, baraguha amafaranga angahe kuri time? Iyo umuntu tuvuge ahembwa amadolari 20 ku isaha, noneho akaba akora amasaha 40 mu cyumweru, ni ukuvuga yuko ku mwaka abakorera 40,000. 40,000 rero ku mwaka, yenda amafaranga tuvuge ko umuntu yakore nk'imyaka 50 aba ari 2,000,000. So ni ukuvuga wa muntu wanze gutanga agaciro k'ubuzi, wanze gutanga ubuzima bwe, wanze gutanga ijisho rye kuri 100,000,000. Noneho arimo aratanga ubuzima bwe bwose kuri 2,000,000. Kuko uyu muntu yagiye mu kazi ntabwo atanga ijisho gusa, ahubwo atanga amaso ye yombi, atanga brain ye, atanga umutima we, agatanga ndetse n'ibintu byose aba yarize. Ukumva yitanze wese, ariko none ari kubaca amadolari 20 ku isaha y'ubuzima bwe. Urukumva rero yuko aba niwe ubuzima bwe ni bumwe n'igihe cye ni kimwe, ariko yirebye mu buzima, yirebye ku ijisho gusa, twasanze mu byo twabaza ijisho gusa dusanga ari kwiha 100,000,000. Ni ukuvuga ushyizemo ijisho rya kabiri ubwo yaba ari 200,000,000, ushyizemo brain genda byo yabiha nk'agaciro ka 150,000,000, washamo umutima akabiha 150,000,000. Ukumva mbese bibaye amatriliyoni menshi atabarika iyo umubwiye ngo nahe agaciro ubuzima bwe. Ariko noneho muri time we arigurishije atanze ubuzima bwose kuri 2,000,000, kandi muri izo 2,000,000 nta misoro tuvanyemo, ntabwo tubonye za bills, ntabwo tuvanyemo ama credit card, ntabwo tuvanyemo icumbi umuntu abamo, imodoka umuntu akodesha. Ibyo byose tubivanyemo wasanga amafaranga uvanyeho n'imisoro, wasanga ahubwo amafaranga nta na rimwe isagutse. Ukora 50,000 ku isaha, we ni ukuvuga yuko aba niwe ni 5,000,000, naho ukorera 100 ku isaha ni 10,000,000. So urukumva amafaranga yose wakorera nta nubwo afite icy'igihumbi cy'agaciro haga ijisho ryawe. Urukumva rero yuko nubwo time na life bingana, ariko iyo umuntu yirebye mu buryo bwa time yiha agaciro gato cyane yakwireba muri life akiha agaciro kanini cyane. So nari mvuze rero ngo umunyabwenge ni umuntu ubasha gukorera muri time ibintu bisumbye agaciro aha ubuzima bwe. Reka mbisubiremo kuko bishobora kuba bitumvikana neza. Umuntu w'umunyabwenge ni umuntu muri time ashobora kubyaza umusaruro ubuzima bwe, noneho uwo musaruro ukabusumba agaciro k'ubuzima bwe. Tuvuge niba agaciro kawe wavuze ngo ni 1,000,000, wabura umunyabwenge ari uko muri ya myaka yose uzabaho wakwiha umusaruro, wabona umusaruro urenze 1,000,000,000, nibwo wabura umunyabwenge. Kuko atari ibyo, ibindi bintu byose ukora bizagabanya agaciro k'ubuzima bwawe, bityo usanga warabayeho mu buryo butarimo ubwenge, usanga warabayeho mu buryo mbese sisteme y'isi yakuriye mbese ibaze nawe kugira ngo ube ufite nka kapitali ya miliyari noneho uyibyaza umusaruro w'ibihumbi icumi niko abantu benshi babayeho kubera yuko batatahuye yuko ubuzima bwabo ari igihe ari cyo buzima bwabo so ni ukuvuga rero umuntu niba uri mubaza ngo none nabigenza nte kugira ngo ibintu bikosore ukeneye ko tugera ikiganiro ukeneye yuko ngo coachinga kugira ngo nkwereke ukuntu wabaho ubuzima bwawe mu buryo ubyaza umusaruro usumba agaciro uha ubuzima bwawe kuko niba atari uko bimeze mbese ubayeho ubuzima buzakubera igihombo mbese igihe cyo gutanga raporo y'ikintu umuntu yakoresha ubuzima bwe byanze bikunze uzakorwa n'isoni kandi ntabwo bikwiye ntabwo ari byiza ubuzima rero itekereza ufata nk'icupa ry'amazi noneho urebe rifunze iyo umuntu avutse ubuzima bwe buba bumeze nk'amazi ari muri rya cupa uyu munsi wa mbere uvuyeho ni nk'uko wasoma ko rya cupa ukanywa ugafataho ugasomaho rimwe ayo mazi iyo uyamize ntabwo asoma muri rya cupa aragabanutse umunsi wa kabiri niko bimeze umunsi wa gatatu so amazi agenda agabanuka kugeza igihe azashiramo uko niko ubuzima bw'umuntu bumeze niko natari umuntu imeze ni ukuvuga rero wakagombye kugira ubwenge butuma ukuntu irya minsi igenda igabanuka ariko ibyaza umusaruro abantu benshi bakunda kugira za aniveriseri bagakora iminsi mikuru ariko ikintu batabona ni uko igihe cyose ukoze aniveriseri imyaka yawe iba yagabanutse nonese ko yagabanutse wayikoresheje iki urikumva ko ni ikintu umuntu aba akwiye kwibazaho cyane umva rero twese iyo tuvutse hari ijambo muri Bibiliya bavuga Yesu yavuze hari ahantu Yesu yagiye kuvuga ubutumwa bwiza noneho baramwishimira cyane baramubwira bati reka tugumane noneho Yesu abwira ati nanjye nari nishimye ariko ntabwo nagumana namwe ati kuko mfite ngomba kujya kuvugira ubutumwa bwiza no mu yindi midugudu ati kuko nicyo cyanzanye umva ngo nicyo cyanzanye donc we yari azi neza yuko hari ahandi hantu yari ari none hageze aho azi n'ahangaha aza mu isi ahafite misiyo bamwe agomba kuvuga ubutumwa mu midugudu itandukanye noneho mu gihe runaka akaza barangije gukora misiyo akaza agatanga raporo y'ibyo yakoze nawe nanjye niko bimeze hari ahantu twari turi none bigeze aho tuza hano dufite misiyo life assignment hari ikintu tugomba gukora no ku isi icyo kintu tumara kugikora icyo gihe tuzasubira iyo twaturutse kandi tujye gutanga raporo iyo umuntu w'ibyo bintu atabizi cyangwa se atabitekereje ushobora gusanga igihe cye arimo agipotiza akagikoresha mu buryo budakwiriye kandi mu by'ukuri ari igihe kirimo kigenda kigabanuka gishira ukazasanga umuntu ashobora kumara igihe yahawe atarakoze ibyamuzanye so ni ukuvuga rero uburyo bwiza kugira ngo turebe ku gihe ni ukuvanamo bya ibice bitatu bigize igihe umunsi ugira amasaha 24 noneho rero iki gice twari turimo tukuvuga cy'akazi ni amasaha 8 umuntu ajya ku kazi twabonye neza yuko iyo umuntu atabitekerejeho amafaranga bamuha ku isaha iyo ari mu kazi ntabwo bivunje agashyiraho ku buzima bwe kandi atabikosoye mu by'ukuri yazakorwa n'isoni icyo gihe icyo gusa twakivugaho ni uko arya amafaranga umuntu aba yakoreye nayo ubwayo dukwiye kuyitaho cyane tukayakoresha neza kuko amafaranga twakoreye nayo aba ari ubuzima bwacu reka nkubaze ikibazo tuvuge iyo umuntu yagiye agakora amafaranga noneho yarangiza akagenda akayanywamo nk'itabi iryo tabi ari kunywa nzi ko itabi ryangiriza ubuzima bw'umuntu ariko ntabwo icyo nshaka kuvuga ndashaka kureba iryo tabi riba ryavuye ni amafaranga umuntu aba yakoreye atanze ubugingo bwe atanze amaraso ye ariyo amafaranga rero baguhaye iyo uyavanyemo ukagenda ukayagura itabi warangiza rya tabi ukaritumura ni nkaho uri gutumura n'ubundi ubuzima bwawe uba uri gutumura amafaranga yawe ariko amafaranga tuse muri time nubwo kugutumura time yawe kandi time nyine na maraso watanze ubwo ni nkaho urugutumura maraso yawe ni nkaho urugutumura ubuzima bwawe so donc nukuvuga ko iyo ufashe amafaranga ukagura ibintu by'impura mu mbaro hari abafata amafaranga bakagura nk'urumogi abandi bakagura itabi ndetse bakagura n'inzoga zikomeye ziremereye batazirikanye yuko ayo mafaranga yaturutse mu buzima bwabo ni ubuzima bwabo bagurishije ni amaraso batanze babona y'amafaranga ariyo mafaranga rero niba wayabonye muri ubwo buryo wagombye no kubanza gutekereza mbere kugira ngo uyakore uyapoteze uyakoreshe ibintu bitazana inyungu kuko nyine ni amaraso yabo batanze ariko izo ngero nubwo ari ingero z'ibintu bimwe umuntu akoze hari n'ingero z'ibintu byiza umuntu yakora nabyo wabisuzuma ariko ugasanga nabyo ari ugusesagura tuvuge hari igihe umuntu hari ukuntu isi muri iki gihe bagenda bagakora tuvuge nk'izi za iPhone iPhone noneho ikaza imugura amadolari 1,000,000 noneho umuntu akayitunga uko isohotse atari uko yenda uyikeneye muri business ahubwo ari ukugira ngo ugaragaze ko nawe ufite iPhone ko utunze telefone nziza icyo gihe nabwo ububaze nabi kuko ya telefone ni iki ni amaraso yawe ninjye tutse mu maraso yawe ni ukuvuga mbese umuntu atunze telefone ariko adafite business akora yishyura iyo telefone nta handi iyo telefone iba yaturutse iba yaturutse mu maraso yawe iba yaturutse mu gihe cyawe washoye mu ruganda muri kampani none bakaguha amafaranga iyo ugiye ukayagura iyo telefone rero ukumva ko ntabwo ubabaze nawe urikumva umuntu amutse atahuye yuko igihe ari ubuzima yahindura imikoreshereze y'amafaranga n'imikoreshereze y'igihe kuko byose biba byaturutse nyine mu magara ye biba byaturutse mu bugingo bwe ibyo rero ndimo mvuga ni time ijyanye n'akazi ni amasaha 8 ku masaha 24 umuntu aba afite ese amasaha 16 asigaye umuntu yakoresha iki igice cya kabiri cy'amasaha 8 tuvuge ko ari igihe umuntu aryama aruhutse birumvikana ko umuntu nyine bakeneye kuruhuka ubundi abaganga bakunze kuvuga yuko umuntu yakagombye kuruhuka amasaha 8 bityo rero abantu benshi baruhuka ayo masaha 8 bakaryama ariko iyo mvuga y'abaganga ntabwo njya nyemera kubera yuko sindabona umuganga waryamye amasaha 8 yabaye amasaha 8 yari ngombwa abaganga nibo ba mbere bajya bayaryama ariko abaganga nibo ba mbere baryama gakeya so ni ukuvuga rero ntabwo njyewe navuga ngo ujye uryama amasaha 8 cyane cyane ko tumaze gutahura yuko time is life oya ubwo wowe wakwisuzuma none ukareba amasaha ukeneye kugira ngo uruhuke hari abashobora kuruhuka hari umuntu inshuti yanjye ujya aruhuka aryamye amasaha 4 gusa hari abandi baruhuka 6 bikaba bihagije hari abandi baruhuka 7 so ni ukuvuga niba amasaha 7 ahagije kugira ngo uruhuke wowe ukaryama 8 iyo ya 8 wipfushije ubusa wagumye kwishakira akazi niba ukeneye amasaha 5 aya 3 wagumye kuyashakira imirimo kugira ngo wabyaze umusaruro kuko twabonye yuko nyine time is life kandi iyo time utagira icyo ibyaza cy'umusaruro ubwo buzima nabwo urabupoteje nta kintu kimwe uzabyara urikumva rero ni ibintu ugomba kwisuzuma none ukamenya amasaha ukeneye kugira ngo uruhuke ari amasaha asigaye yandi ukareba ukuntu wabyaza umusaruro si ibyo bintu bijyanye n'igihe cyo gusinzira uretse igihe cyo gusinzira rero n'igihe cy'akazi ubwo ni amasaha 8 y'akazi n'amasaha 8 yo gusinzira uretse ko tubonye nyine yuko ushobora gusinzira n'akaruhuka yagombye kuruhuka 4 ukeneye 5 yasinzira 5 ukeneye 6 yakora 6 andi asigaye umuntu akashakira imirimo igihe gisigaye rero bakunda kucyita ngo ni igihe cya ruwaziri cyangwa se igihe cyo kuruhuka ariko njyewe reka ngihindure izina kugira ngo icyo kinyoma abantu baguyemo benshi bakivemo njyewe navuga yuko kiriya gihe gisigaye ni igihe cyo kongera ubwenge kuko ikintu gikomeye umuntu yakoresha igihe ni ukongera ubwenge kuko iyo umuntu yongeye ubwenge muri domaine runaka icyo gihe abantu baramukenera. Tuvuge ko yenda ugiye kwiga ukongera ubwenge yenda ukaba nk'umuganga ubaga tuvuge ijisho cyangwa se ubaga mu mutwe. Urukumva iyo ubaye bene uwo muganga abantu barwaye indwara bakeneye ko babagwa n'uwo muganga baramukena bakajya kumushakisha. Noneho bityo akaba ari we utegeka ikiguzi cy'igihe cye kubera ko abona neza ko wamukeneye. Iyo umuntu atongeye ubwenge ni we wirukanka akagenda aje mu makampani ava muri kampani imwe ajya mu yindi gushakisha utuzi kubera ko ubwenge bwe ari bukeye. Ariko umuntu wongeye ubwenge ikintu cyose wakongeramo ubwenge ukongeramo imbaraga mu kintu runaka cya kintu iyo kibayemo expert isi yose iraza ikagukenera. Donc wagombye kongera ubwenge bwo gukemura ibibazo. Noneho ikibazo wize gukemura ari wowe nyine ubasha kugikemura, urukumva abantu bose bakeneye ko ikibazo gikemurwa baza kugushaka. Noneho kubera ko nawe urirare umbese ukaba ugatanga igiciro kugira ngo kuko baragukeneye nyine. Ariko iyo atari ko bimeze utongere ubwenge bagukoresha bugorofani ugasanga igihe cyawe umbese nta gaciro gihawe. So urukumva rero icyo gihe mvuze ko ari igihe cyo kongera ubwenge. Ariko abantu benshi ese ugikoresha iki w'igihe cyawe? Ayo masaha 8 asigaye ubutari ku kazi ukaba utari mu ruhuko uyakoresha iki? Hari ibintu byinshi abantu basigaye bakora muri kino gihe byo bitwara umwanya munini cyane kandi ntibabone yuko wawutakaje. Icya mbere ni ukureba amamuvi no kureba Netflix, amamuvi no kureba TV. Mbese ugasanga amamuvi yabatwaye umwanya munini cyane, arimo aratwara umwanya utabaritse. Icyo ni kimwe. Abandi bajya mu bintu by'imipira, usanga nk'abantu b'Abanyafurika barimo bari kureba imipira y'Iburaya, ugasanga barimo bafana amakipe mu Bwongereza, za Barcelona, amakipe muri Espagne, amakipe mu Faransa, ugasanga za Mundiale, ugasanga cyangwa za football, za basket, ugasanga umwanya munini cyane bawupoteje bari kureba ibintu by'imikino cyangwa se bari kureba ibintu by'amamuvi, ibintu bya Netflix, ibintu nk'ibyo. Ikindi kintu gitwara umwanya munini birumvikana ni ibintu bya social media. Urukumva cyane cyane abana b'abakobwa ndetse n'abahungu aho ibintu byaziye bya Instagram, bya Facebook, bya TikTok, ibyo nabyo bitwara umwanya munini cyane. Gukoresha telefone, komunika social media nyine ni byose ibyo bya social media. Mbese Satani hari ibintu byinshi yahimbye muri iyi minsi birangaje abantu, ugasanga abantu ntibashoye imbaraga mu kongera ubwenge, ugasanga abantu bashoye imbaraga mu gukora ibintu bituma ubuzima bwabo buzagira bubyara umusaruro. Ugasanga rero hatabaye ikintu cyo kumentoringa abantu, hatabaye ikintu cyo kubakocinga, ugasanga imitego Satani yateze ni myinshi ituma abantu bazapoteza umwanya wabo, ibintu bagomba kuzakora ntibabashe kuzabisoza. Mukanya navuze ngo ubuzima bw'umuntu umeze nk'amazi ari mu icupa. Impamvu rero Imana yaduhaye ubwo buzima ni uko hari misiyo. Navuze Yesu yaje afite misiyo, nawe ufite misiyo, nanjye mfite misiyo. Iyo misiyo iyo umuntu atayikoze akarangara muri za muvi, akarangara mu mipira, akarangara muri social media, hari igihe ashobora kuzataha ibyo bintu atarabikoze, none ukazasanga umuntu akozwe n'isoni. So urumva rero kugira ngo iki kiganiro tugiranye umuntu akibyaze umusaruro, ari ukwiye kwicara ugafata amasaha 28 y'umunsi wawe ukayasuzuma, ukayagenzura, ukareba icyo uyakoresha. Ese ku kazi ukoresha amasaha angahe? Ese mu kusinzira ukoresha amasaha angahe? Ese izi activities zindi zimbura mu maro uzigenda amasaha angahe? None uko ukevara ubuzima bwawe ukareba niba nta kintu ukwiye guhindura ukurikije ibintu bitatu bitwara umwanya. Umwanya, ikintu cya mbere gitwara umwanya twakwita ngo ni invest time. Abantu bazi ubwenge bainvestinga time bashora igihe mu bintu bifite umumaro nk'uko nabivuze mu kanya kongera ubwenge kwiga ibintu bijyanye n'umuhamagaro wawe uramutse wabimenye ukabishoramo imbaraga ukabimenya ukaba expert nibwo buryo bwo kushora igihe mu bintu bifite umumaro ikindi gice cy'akaba cy'igihe ni igihe umuntu aspendinga hari igihe tuvuge nk'umuntu aryamye abaspendinze igihe aryamye hari n'ibindi bintu byangombwa bikenewe bitwara umwanya tuvuge nk'umuntu yicaye ari kurya cyangwa se ukaba ugiye nko mu ndege uri mu rugendo ukaba ugiye muri Afurika uzagaruka urukumva ha time spending muri ubwo buryo hanyuma hari igihe kiba wasted igihe kiba wasted ni igihe umuntu amara ari kureba za movie ari kureba imipira mbese ari gukora ibintu bidafite umusaruro bizana mu buzima bwe n'eso ni ukuvuga umuntu yagombye gusuzuma ubuzima bwe agashamo izo kategori kwa eshatu akavuga ati igihe investinga ni ikihe igihe spendinga ni igihe ntakaza ni ikihe noneho wabura umunyabwenge nyine ugakora ku buryo igihe kiri wese cyose ukakivana mu buzima bwawe n'ikiri spend ukakiminimiza cyangwa se ikiri spend ugashaka ibindi bintu ukora tuvuge waba nyine tuvuge waba utwaye nk'imodoka ari ugiye ku kazi ukagenda ukumva audio ikwigisha ikintu runaka waba uri mu rugendo ukagenda usoma igitabo mbese ugakora ku buryo igihe cyawe ugicunga neza nk'uko umuntu acunga ubuzima bwe kuko ni ibintu by'ingirakamaro nk'uko nabivuze mu kanya rero the best use of time ni ukongera ubwenge ku buryo iyo umuntu yize iryo banga ryo kongera ubwenge ni ukuri igihe cye akibyaza umusaruro cyane kugira ngo mbahe urugero rw'ukuntu igihe umuntu ashaka kuyibyaza umusaruro ubigenyeje n'abandi batagize bagiye icyo bakimaza reka mu buryo bwihuse mbahe urugero rw'ukuntu Yesu yaje gukoresha igihe cye kandi akakibyaza umusaruro munini cyane murabyibuka marayika yaje abwira Mariya yuko agiye kuzatwara inda none muri iyo nda akazabyara umwana w'Imana urabyumva rero hari igihe Mariya amaze afite inda yari irimo Yesu nyuma y'amezi 9 wa mwana aravuka sukumva byatwaye amezi 9 kugira ngo iyo nda ibevemo umwana noneho nyina amezi 9 ashize aravuka mu kavure niko babitwigisha muri Noheli ngira ngo urabyibuka noneho ku munsi wa 8 wa mwana baragiye mbese baramukeba nk'uko mu muco wabo byari biteganijwe hashize iminsi 40 bamujyana mu rusengero kugira ngo bamwerekane abe purifiye kandi batange cya gitambo cyasabwaga gutangwa noneho muri Luka 39 avuga ngo imihango yose yari isabwa gukora bamaze kuyirangiza ngo noneho bataha iwabo igarireye muri Nazareti ahantu bakomokaga noneho kuva ku myaka ibi kugeza imyaka 12 muri Luka 20 havuga ngo nuko Yesu ngo umwana arakura ngo agira imbaraga ngo noneho ngo yongera ngo mu bwenge ngo muri cyo gihe yagiye yongera ubwenge ngo kandi ubuntu bw'Imana bwari kuri we noneho ku murongo wa 41 aravuga ngo buri mwaka ngo ababyeyi be bajyaga bamujyana i Yerusalemu mu minsi ya Pasika ageze imyaka 12 ngo umunsi wa Pasika ibirori bya Pasika birangiye ngo ababyeyi barimo asaha bataha mu rugo iwabo ngo basanga wa mwana yasigaye inyuma ariko ntibari bakabimenya noneho baramushakisha baramubura ariko nyuma y'iminsi 3 bagaruka i Yerusalemu baza gusanga ngo ari mu rusengero yicaye hagati y'abigisha arimo abateza amatwi kandi abaza ibibazo ngo noneho ngo umuntu wese ngo wumvise ibye ngo yatangaye cyane ngo atangazwa n'ibintu yumva n'ibisubizo atanga. So kumva ya myaka 12 y'ubuzima bwa Yesu yashoye imbaraga mu kongera ubwenge ku buryo mbese abana bajifara ukuntu bigaga biya bitabo bitanu bya Mose bakabifata mu mutwe urukumva n'ubwenge baba bariyongereye, bityo bakaba bashobora gukemura ibibazo byinshi babisubiza. Noneho bamubajije batese umwana wanjye kuki wadukoze ibingibi. Yesu abasubiza ngo none se ngo muyobo yuko nagombaga kwita ku nzu ya data, ukumva yarazi ko agomba kwita ku nzu ya data ku myaka 10 yari yongereye ubwenge. Kuva ku myaka 12 kugeza imyaka 30 bavuga yuko Yesu yasubiye i Nazareti, none akajya yumvira ababyeyi, kumva ise yari umwubatsi ubwo ajya amufasha kubaka, noneho adelpa karagiteriye akorana n'ababyeyi imirimo y'imbaraga. Urikumva rero kuva hariya muri Luka 2 kuva ku 50 kugeza ku 52 haravuga ngo Yesu yashoye igihe cye ngo mukongera ubwenge no mukongera igihagararo ngo no mukongera faveri imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Urikumva igihe cye yagikoze deliberately, donc yagikoze yagikoresheje kugira ngo yongere ubwenge. Agize imyaka 30 ni Luka 3:23 haravuga ngo afite imyaka 30 ngo noneho ava iwabo i Nazareti ahantu yari yakuriye ajya ku nyanja ya Jordani gushaka Yohani Batisa kugira ngo amubatize atangira umurimo yari yahamagariwe wo kugenda avuga ubutumwa bwiza. So nyine ubwo muri Matayo 3:13 arabatijwe, amaze kubatizwa akiva mu mazi ngo ijuru akinguka abona umwuka aramanuka amuza hameze nk'inuma, nuko noneho ngo ijwi rituruka mu ijuru avuga ngo uyu ni umwana wanjye n'umusore wanjye yakuze, this is my son upon my children my child this is my son nkunda whom I love ngo with my well pleased ngo ndamwishimiye cyane. Donc kuko mu myaka 30 Yesu yarakuze yabaye umugabo, Imana ise iramwishimiye, ari ready kugira ngo ajye gukora imirimo yamuzanye. Noneho iminsi 40 yakurikiyeho Yesu ngo umwuka amuyobora mu butayu ahantu yagiye kuhangana na Satani. Muri iyo minsi 40 yatsinze Satani mu bigeragezo by'ubwoko butatu. Satani akunda kugerageza abantu, icyambere n'ikigeragezo cy'imibereho bita last of the flesh. Niho Yesu yamubwiye ngo umuntu atungwa n'umugati gusa ngo ahubwo atungwa n'ijambo riturutse mu kanwa k'Imana. Sukumva iryo soma tanze, abantu benshi bazi yuko imibereho ari ukurya imigati gusa, kurya ibiryo bisanzwe, ariko aravuze ngo ya ngo si ibyo gusa, ngo ahubwo umuntu agomba gutungwa n'ijambo ryaturutse mu kanwa k'Imana. Ngo rya jambo niryo rituma umuntu amenya mesefu itanu ku isi, kandi uko nguko niko atsinda Satani, kuko Satani nta kindi mugenza kigakwica kwiba no kurimbura. Iyo udafite iyo jambo rero Satani arakwiba cyangwa kwica cyangwa akakurimbura. Ariko Yesu ari yakora ko yaramaze iminsi 40 yiyiriza, yari afite ijambo Imana yamuhaye nibyo yatsindishije Satani. Itindi gerageza yatsinze ni ikigeragezo cy'ubwibone bw'ubugingo, ahantu Satani yabwiye Yesu ngo najye yamujyanye hejuru y'urusengero avuga ngo niyujugunye ngo abamarayika bamusaba baramusaba. Yesu amubwira ngo ndi umwami Imana yawe ngo ntabwo ngo ntuza ngo haranise ngo ntuzagerageze umwami Imana yawe. Urikumva arabivuze kubera ko nyine yari abizi, iyo utabizi Satani akakugerageza ntunamenya ko yakugerageje kandi ntumenye icyo wamubwira cyamutsinda. Ikindi kigeragezo gikomeye yatsinze ni ikigeragezo kijyanye n'ibyo umuntu abonesha amaso, kuko Satani yagiye amwereka ubutunzi bwose bwariho mu isi, aravuga ngo mfukamira ngo buriya butunzi ndabuguhereza. Yesu aramusubiza ngo haranditswe ngo uzajye usenga Imana yonyine ariyo ukora yonyine. Umva iryo jambo ngo Imana aba ariyo ukorera yonyine. Hano ku isi twebwe ntabwo dukora Imana yonyine, abantu benshi turimo turakora sisiteme y'isi, twaguye muri icyo kigeragezo. Ariko hano muri Matayo 4:10 Satani nako Yesu abwiye Satani ngo Imana yonyine aba ariyo uzakorera, ariko hari abantu benshi baba barapfukamye Satani ubwo butunzi tukabwakira. Nuko amaze gutsinda rero Satani yaragiye akora imyaka itatu y'umurimo wari wamuzanye, arimo akora imbyoko bubiri. Icya mbere afashe abagabo 12 abagira intumwa ze, agenda bigisha kuba abagabo nk'uko nayo yari umugabo, kugira ngo none nazaza kugenda mbese azasijya abantu bazakomeza umurimo we. Abantu benshi ntabwo bategura abantu bazasigira umurimo bahakoze. Akenshi hari abantu bakora ibintu noneho igihe cyabo cyarangira bapfa ibyo batahuye bigapfana nabo bikibagirana, ntagira umurage basiga kubera ko batateguye abantu bazabasimbura. Ikindi Yesu yakoze rero nuko yagiye akora imirimo y'ubwami, noneho abimpumyi bakabona, abibimuga bagahuka bakagenda, abarwayi binyura akaboza, abapfuye amatwi bakongera kumva, abapfuye bakazuka, mbese agakomeza akavuga inkuru nziza ayibwira abakene. Urukumva rero donc yakoze ibintu byo kugira ngo akemure ibibazo bya rubanda nyamwinshi, ndetse yakomeje no kubwira abantu ngo akomeze bihane, agera ikirenge mu cya Yohana Batisa wamubanjije, ariko arangije ategura n'abandi bantu 12 azasigira umurimo, kuko yumvaga neza yuko igerigera nawe azagenda. Ariko ibintu yatangiye ntibiyoyoke kubera yuko byari ibintu by'ingirakamaro. So Yesu amaze imyaka itatu rero arimo ategura abigishwa be, igihe gisigaye yaragiye agikoresha ibintu byo kujya ku musaraba, kuko nabyo biba byamuzanye. Hari ikibazo cyo kujya, yari umwana w'Imana aje gucungura abantu, hari ibintu bine yaraje gukora by'ingenzi. Ikintu cya mbere kwari ukugira ngo azapfe nk'uko igishimbo cyangwa urubuto rupfa. Yesu yaravuze ngo urubuto rw'ishaka ngo cyangwa se rw'ingano ngo iyo rutagiye mu gitaka ngo rubore ntabwo rubyara imbuto. So Yesu nawe yaje kugira ngo apfe, noneho azabace kuduhereza ubugingo bw'Imana bwari muri we biturutse mu muzuko. Icyo ni ikintu cya mbere cyamuzanye yagombaga gukora. Icya kabiri, yagombaga gupfa ku musaraba kugira ngo yikorere ibyaha byacu, tubambanwe nawe, noneho bityo umurage w'icyaha Adamu yadusigiye uba ukurweho, kubera ko wari Adamu yari yabambwe ku musaraba, abambwa na Yesu, noneho arapfa arahambwa. Igihe cyo kuzuka kigeze, hazuka umuntu mushya wubakiye kuri Kristo, ariko wari wubakiye kuri Adamu yari yapfuye. Icya kabiri, yagombaga gupfa aciriwe iteka na Satani, ariko nta cyaha yakoze. Bityo kubera ko Satani yishe umuntu udafite icyaha, Satani agatsindwa, yatsindwa agatanga imfunguzo yari yaratse Adamu. Yesu yamara kumwaka imfunguzo akongera akazidusubiza. Ibyo by'imfunguzo ni ubutware n'autorite. Ubu Satani nta autorite akidufiteho, kuko imfunguzo yasubije Yesu, kubera ko yishe Yesu nta cyaha na kimwe yakoze. Ikindi cyabaye aho ngaho ni uko Satani watsinzwe gusa, ahubwo na za ngabo zo mu ijuru zamanukanye na Satani, nazo zatsindanywe nawe, ku buryo nta burenganzira zidufiteho. Ikindi Yesu agomba gukora kwari kugira ngo amene amaraso ye, none harya amaraso abe incungu yacu, ndetse n'ibindi byaremwe byose. Amaraso Yesu yamenetse niyo yaducunguye, niyo sezerano Imana ibonye ry'amaraso yumva umujinya wayo utakiri ngombwa. Ary'amaraso aratwoza akatweza, ary'amaraso niyatuma twegera intebe y'Imana. Mbese Yesu yatanze amaraso nk'ikiguzi cy'ubuzima bwe kugira ngo tuzabashe kwegera Imana. So kumva ibyo nabyo Yesu agomba kubikora, nibyo yakoze muri ya minsi itatu yagiye kijya cy'umweru cya nyuma cyo kugeragezwa. Irya minsi itatu yamaze mu mva, nibyo bintu bitatu yagomba gukemura. Ibyo nibyo amaze kubirangiza, yazutse yarongera afata n'iminsi 40 yo kugira ngo yigishe intumwa ze ibyari byasigaye by'ubwami batabashaga kumva atari yazuka. So amaze kubigisha rero arababwira ati okay, rero njyewe ubutware bwose nabahawe none ndabahaye, nimugende mufata amahanga yose muyigishe azabe intumwa zanjye, mugende mubatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nimurangiza mwigishe kumvira, mwigishe kumvira amagambo yose nabigishije. Ibyo ngibyo mubikora nzaba ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Noneho ibyo amaze kubikora Yesu abwira intumwa ze ati rero ati njyewe ngiye kugenda atariko mwebwe ntimuzavane i Yerusalemu, muzakomeze muguma aha ngaha kugeza igihe wa Mwuka nabasezeranije azaza. Ati kuko Yohana batisabatije akoresha amazi, ariko njyewe nzagenda mbabatishije Umwuka Wera ndetse n'umuriro. So noneho rero baje gusanga bategereje iminsi icumi irangiye, umunsi wa Pentekote ugeze, imbaraga z'Imana ziramanuka, Umwuka w'Imana aramanuka arababatiza, abaha imbaraga nka za zindi Yesu yayakiriye nawe kuri Yorodani arimo abatizwa na Yohana Batisita. So ni ukuvuga rero Yesu ubwo yarangije sikiri ibintu byose byari byaramuzanye, abantu yateguye imyaka itatu yabasigiye, yaboheje Umwuka Wera, Umwuka araza abaha imbaraga nk'izo yagenderagamo kugira ngo ya mirimo yakoraga nabo babashe kuyikora, bityo adusigira umurage mwiza w'uburyo umuntu yakagombye kuba yakoresha igihe cye kugira ngo agikoreshe misiyo yamuzanye, azashimishe Imana kandi azakemura ibibazo by'abantu. Urikumva ko imyaka igihe cya Yesu yagikoresheje neza cyane. Misiyo yarangije afite imyaka 33, ariko abantu benshi bagira imyaka 33 batari bagira icyo bakora ku mpamvu zabazanye hano ku isi. Urikumva rero ko Yesu tugiye kumwigiraho ibintu byinshi. Ndangiza, reka ngira icyo mvuga ku buzima mu buryo bw'umwihariko, bitandukanye n'igihe. Igihe navuze yuko mbese ni igipimo cy'ubuzima, kandi umuntu w'umunyabwenge yagombye gukora mu gihe imirimo ihambaye isumba agaciro aha ubuzima bwe. Ariko nubwo ariko bimeze, ubuzima bw'umuntu nabwo bufite agaciro gakomeye cyane, ku buryo umuntu aramutse atahuye agaciro kari mu buzima nawe yakora imirimo ikomeye. Hari ijambo Yesu yavuze ritangaje cyane. Yaravuze ngo wese ngo umuntu byamumarira iki ngo niyo yaronka isi yose ngo ariko agatakaza ubugingo bwe. Icyo ashatse kuvuga Yesu aho ngaho, ashatse kuvuga yuko ubuzima bw'umuntu ufite agaciro kuruta ubutunzi bw'isi yose. Kandi byumve nawe, Yesu cyamuzanye yaje gupfira umuntu, yaje kupfira nanjye yaje kumfira. Yesu ntagasha gupfira inyenyeri, ntashaka gupfira izuba, ntashaka gupfira isi, ariko yaramfiriye kandi agupfira. Ni ukuvuga rero iyo akwitegereje abona ubuzima bwawe bufite agaciro gasumba akisi yose. Urikumva rero icyo ni ikintu dukwiye guha agaciro cyane, agaciro Imana iha ubuzima bwawe, kuko uri umwana w'Imana, ako gaciro gasumba ibindi byose Imana yaremye. So ni ukuvuga rero ubuzima bwawe ushatse wawufata nk'aho ari nk'igihugu gifite agaciro gasumba ibiriho byose, ibintu byose byaremwe. None iki gihugu ukaba ukibereye perezida. Ni ukuvuga rero wagombye gushakisha amayeri yose yo kugira ngo ube perezida mwiza kuri icyo gihugu cyawe cyitwa ubuzima bwawe, kugira ngo ubwa buzima bwawe ubungabunge kandi uzabubyaze umusaruro ukomeye. Byibaze nawe mbese itekereza nk'ubu, reba nka Adamu. Adamu Imana yamuremye ari umwe, none dore abantu bose bariho ku isi bageze kuri miliyari 10 bose bakomoka kuri we. So ni ukuvuga natwe abantu bose bariho ku isi bashize, noneho ugasigara wuri umuntu umwe. Nuko n'ubundi buzima bukurimo n'ubundi bwabyara abantu miliyari 10 bari ku isi. Urikumva rero ko ubwo buzima bwawe burimo agaciro kanini cyane gahambaye gahanitse, ushobora kubyaza umusaruro ukabyara ikintu kinini uramutse umenye ubutunzi Imana yakuragije. Muri Bibiliya haranditse nanone ngo ese ntimuzi yuko turi inzabya z'ubumba ariko zimwe ubutunzi butagira akagero. cyangwa se hari naho bibiri ivuga ngo turi ngo turi ngo turi inzu z'umwuka wera. Umwuka wera ni Imana, Imana irimo ikora imirimo abari mwuka wera. Umwuka wera Imana irimo ikora imirimo ni mwuka wera. None ngo mwuka wera atuye ndani muri wowe, urukumva ko hari imbaraga nyinshi cyane zituye muri wowe zakora imirimo ikomeye uramutse utahuye iryo banga kandi ukamenya n'icyo izo mbaraga wazikoresha. Ariko niyo utakoresha izo mbaraga z'ubumana zikurimo, abantu benshi umubiri wabo ubabereye ubutunzi mu buryo bunyuranye. Tuvuge fata nk'umuntu uzi gukubita amakofe cyangwa se gukina basket nka kuriya ba Michael Jordan bari bameze, cyangwa se ba Holyfield, donc abantu bazi gukora box, abantu bazi gukina umupira waba ari basket, waba umupira w'amaguru, waba ari football, cyangwa se abakobwa beza bajya muri competition bakaba ba mbere. Hari ukuntu gukoresha umubiri wawe inyuma bishobora kugukiza waramutse watahuye agaciro kari muri uwo mubiri. Abanyamupira, abakobwa beza abakora za Jeux Olympiques, abo bose bakizwa n'uko bakoresheje abakora za martial arts, za karate, za boxe, usanga bakirwa n'uko bakoresha umubiri wawe. Hari abandi noneho bakizwa n'uko bakoresheje ubwenge. Iyo umuntu agiye akaba umudogiteri akavura indwara, akabaga, akaba umuntu akagenda akaba umweconomiste, umuntu akaba akagenda mbese agakora imirimo ijyanye n'ubwenge bitewe n'uko yagiye akiga amashuri akaba umuntu ufite inararibonye mu kintu runaka. Ubwenge bwe ikaramu ye iramutunga. Umuntu yagiye akiga za computer, hari nk'umugabo witwa Elon Musk ugenda ashaka akarea amakampani agakora ibintu by'indashyikirwa. Urukumva urya atunzwe n'iki? N'ubwenge buri muri we. Wese umubiri umuntu yakoresheje akoresha ubwenge burimo, akaba ari byo bituma aba umuntu ukomeye. Hari n'abandi rero nk'ubwo nka Yesu twavugaga, cyangwa se intumwa bari abanditse Bibiliya, cyangwa se ba Mother Teresa, ba Martin Luther King, n'abandi nabo bakoresha imbaraga z'umwuka, ubusabane bafitanye n'Imana, nibwo bashoye nk'imbaraga cyane bakakora imirimo ikomeye. Hari abakozi b'Imana bakora ibintu bikomeye, bakora ibitanga n'ibimenyetso, ba Eliya muri Bibiliya, ba Mose bajya bakora ubuzima bwo bajya bakora ibintu bikomeye cyane, kubera ko batahuye imbaraga bafite bijyanye n'umwuka barimo. Noneho amazina yabo mbese amazina akomeye bazibukwa iteka ryose. Ese wowe urimo gukora iki muri kano kanya kizatuma nawe amateka atakwibagirwa? Ese mu myaka 1000 iri imbere bazaba bakivuga izina ryawe bitewe n'imirimo ikomeye wakoze, nk'uko abo ba Danieli turimo tubavuga? Ku bijyanye na biriya bya Time is Life twatangiye tuvuga, hari umugabo witwa Yosefu, tukwiye kwigiraho isomo rikomeye. Yosefu ya murabizi yuko bene nyina bamugurishije ajya muri Egypt ari umucakara, ahita ajya kwa Potifari, mbese niyo yatangiriye, aza muri prison, ageze aho aza kuzaba premier ministre wa Egypt, bitewe n'uko yari avutse ikibazo cy'inzara aza kugikemura. Urwo ni urugero rw'umuntu wabashije gukomera bitewe n'uko yize gukemura ibibazo. Havuka ikibazo nta wundi muntu ufite kuba yagikemura, ariko we bamuvana muri prison aragenda agikemura. Icya mbere bitewe n'inzozi yasobanuye, icya kabiri bitewe n'inzira atanze kugira ngo icyo kibazo babe bagikemura. Ahantu rero uwo mugabo ari intangarugero, nuko byageze muri ni ijambo ryanditswe mu gitabo cy'intangiriro 47 19. Byageze igihe abanyegiputa baraza barambwira ngo buy us for food, ngo buy us and our land for food, ngo buy me for food, buy me for food. Iryo jambo ngo buy me for food, ngo ngura mbone icyo kurya. Iyo formu ya buy me for food nibyo natwe tugenda byame nabwiye ngo umuntu ajya muri company agatanga time ye, donc buy me, buy my time, buy my life, buy me, buy agatanga amaraso ye, noneho bakamuha icyo kurya. Donc byageze igihe rero nawe iyi formu yo kuvuga ngo buy me for food ntabwo ari yavuba abanyegiputa, niko baje babwira Yosefu ngo buy us for food. So ibaze icyo kintu cyabaye ukuntu gitangaje cyane. Yosefu yagiye muri icyo gihugu ari umucakara, ajya mu gihugu abantu bafite igihugu cyabo, bafite ubutaka bwabo, bafite amasambu yabo, we ari umwimukira, ari impunzi, kuko natwe hano muri Amerika tujya tuhisanga, turabimukira, ugasanga ubutaka barangije kubufata, ugatanga baratunze, batunze amamodokari, batunze amabizinesi, wowe ukaza imbokoboko amaramusa. Yosefu nawe yaje muri Egiputa ari imbokoboko. Ariko aho ngaho muri Genesis 47:19 Abanyegiputa baraje bamubwira ngo Joseph ngo Seigneur ngo nyagasani ngo Monseigneur Joseph ngo wabonye neza yuko amafaranga yacu yarashize, amatungo yacu yarashize, ngo none tugure ngo buyers for ngo tugure n'imirima yacu ngo duhe icyo kurya, buyers for food. So natwe rero hari ukuntu nyine ubuzima tubayeho, nyine mu buzima bw'abimukira turimo, natwe tugenda tubwira abantu bakomeye na bafite amakampani ngo buy me for food, buy me for food. Natwe niko tubaye. So none ikibazo ni iki, ni gute Yosefu yaje amwimukira ngo natwe tugera hano turabimukira, byagera kirya gihe Abanyegiputa bakaza bakamubwira bati buy us for food, wowe waje umwimukira, wowe munyamahanga, tugure uduhe icyo kurya. Kuki twebwe hano atari ko twaba tutakwigana Yosefu? Nose ari ukuba Yosefu no kumenya Egiputa muri kiganiro ibyiza nibe. Ibyiza ni ukuba Yosefu nangwa ibyo, ibyiza no kumenya Egiputa nibe ibyiza kuba Yosefu rero. My challenge to you, nawe shaka amayeri yose wigane Yosefu aho kugira ngo tube nk'Abanyegiputa. Kandi abantu benshi muri twe tuvuga ngo dufite Imana, oya, ntabwo bikwiye ko waba ufite Imana none ukaba nk'Umunyegiputa, oya. Reka twebwe duhindure strategy twigana Yosefu, noneho tugire icyo dukora gituma natwe ari twe babwira ngo buy me for food, aho kugira ngo twebwe tubabwira ngo buy me for food. So iyo niyo challenge nguhaye, nanjye niyo challenge nihaye. Kandi niyo mpamvu nyine dukeneye ko bamwe muri twa monitoring abandi watahuye iryo banga ryo kugira ngo abe nka Yosefu aribwira abandi, kugira ngo twese turebe ukuntu twabaho ubuzima buhesheje Imana yacu icyubahiro, aho kugira ngo tube nk'abacakara muri sisiteme isi yubatse, kugira ngo nyine batugere abacakara. So icyo ni ikiganiro ngo tuganire. Urakoze gutega amatwi. Ubwo niba ukeneye, niba wumva ukeneye formule yo kubaho ivuga iti njyewe nkeneye gutahura ni gute muri time nakora imirimo ifite agaciro, ifite uburemere kuruta agaciro mpa ubuzima bwawe, nabigenza gute? Dukeneye kuganira, kandi ukeneye kubimenya kugira ngo ubuzima bwawe uzabuhesha agaciro. Nakubwiye mu kanya yuko ubu buzima dufite Yesu yavuze ngo ese umuntu bamuha iki kugira ngo ubuzima bwe abutakaze, ngo ese niyo baguha isi yose urumva byakumara iki ubuzima bwawe butakaje? Ni gute ubuzima bwacu twabahesha agaciro nk'uko Yosefu yahesheje ubuzima bwe agaciro akaba umuntu ukomeye mu Egiputa, kandi icyo gihugu akigezemo ari umwimukira? Nanjye nawe byashoboka ni ukumenya uburyo tubigenza, kandi igituma ndimo mbaganiza no kugira ngo dufatanye urugendo, twaguke, twere kuba abacakara b'iyi sisiteme abadupangiye, ahubwo reka tubipakurure natwe tube nk'ayo wa Yosefu. Mu gihe gitoya nibo bazaza batubwira ngo reka tubagure, tugure n'amasambu yabo, tubahe icyo kurya, kuko niba Yosefu yarabikoze natwe twabikora. Imana igumugisha.